durduɗe département dogonduci région dosso hikka gala huɗo sanne non fuu ko ñamna daaba gam dow durduɗe hemre durduɗe waronje fuu gala huɗo heƴƴorko ko ñamna dabbaji cakantaraji mu'en daabaji ɗinni ɗuɗani durduɗe ɗen hanono Abdusalam Kazaga o ardiɗo Sarusi kawjiɗo cellal daabaji dogonduci haaliri ɗum.
Eɗen godi kulle ko mbawɗen hisorade keƴoral na jaccer durande hono huɗoji fuɗoji nder laddeji soɓɓirre leydi ndi le commune mo dogon kiriya kañum e sukukutan kulle ko heɓete nder guese ko wiyete ñayle ɗum endam no kuje goɗɗo koɗen to wawata remede kuɗoji no puɗɗa ɗon endam no jiya nder mundu fa hande leɗɗe laatiɗe lañoje no hitande hikka ko watta tonuji ujunaji keme ɗiɗi e capanɗe joyi e nayyi e keme jeetati e capanɗe nayyi ko heɓa filla durande nde endam hisabu dabbaji ujunaji keme ɗiɗi e capanɗe nayyi e nayyi e keme jeegom e capanɗe jeɗɗi e go'o ko tawa ɗo endan ɗuɗal jawdi ndi endan kam watta ko durande nde wawata heƴude saabu ko heƴonto jawdi indani joɗin ɗo ndi wonana tonuji durande ujunaji keme nayyi e sappo e joyi e keme jeenayyi e capanɗe nayyi kam wonno ko hanno heɓe ndende ko jacci nder mum wonana tonuji ujunaji hembre e capanɗe jeego e go'o e tonuji hembre
lors de 38,63%.
Dey laabi ɗi hana adede gam heɓude mosolo majjum.
Nous pensons que maintenant il va falloir
comme ngombe ni milani woni himbe wallitire har maral jawdi der galluje mawde kany e gure ladde fum ko be kanbe ballitire du kam wonno nyamri jawdi wono ko watte bode bode ko sottete dum endam kany e dumo hawtade faande du e bijje no hantaydu tugal jawdi himbe gattina dum sembe sanne jom wakkati kalte o tugal gal fuddama den ne sen himbe kabbe aniya njaara jawdi mu en tufe fa woda sabu se tugal duudi e jawdi ndi endam fa jawdi ndi selli bey seni durande nde enen jaccowi a tawan torta jawdi ndi sanne
va pas se manifester assez important sur donc le cheptel.